Eti wengine wanasema
Conchisi
na wengine
the cheesy DJ.
Hiyo ni kitu kidogo tu manake kuna hii kitu noma sana. Eti naita nini?
Mimi ndio bad man.
Na tetemesha jiji bila loan ya faulu.
DJ Conchisi
uku jiji ndia nawateka. Ai
takupiga tombstone kibatista.
Conchisi
Mr. 8 songs imewashika.
Siku hizi muna nita
Conchisi.
Jama anapenda duda na scandal.
Watoka pande gani?
Ya makufu entertainment. Entertainment.
Goma ni noma na
Conchisi.
Remix ni kari.
Ile ya town tawape. Ile design ya revenge.
Sikiza mina kuja dara mina luka la
himi. Miudai miudai.
Conchisi. Conchisi.
Dangerous.
Kwa mbulu luku.
Easy.
Kwa saki ndukulu.
Peleke na ring. Peleke na ring.
Chako venye uicheza nga.
Ni dhobo 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 kitu dhobo dhobo.
Upika kibantu.
The Cheesy DJ.
Follow Conchisi on Snapchat. That's DJAYKONCHIZI.
Pressure, Buddha huna pesha, acha kujite. Pressure, Buddha. Pressure, Buddha huna pesha, acha kujitesa. Piga kalesa, void blood pressure. Acha kupa kwenye game, jo usidai fame. Utashindo kumanage, walidai tujikaze. Ndiyo tunaendelea mtaa kubwa umoje. Ndiyo huu tumegrown, ndiyo huu tumerise. Ndiyo huu nina known, niwe ganji ya udu. Bado umoje iko juice, yo siri twajidu. Nina rap 3560 everyday. And I bet you already know. Yo siri twajidu, nina rap 3560 everyday. And I bet you already know. I'm doing this for my hood umoje. Ndiyo hood umoje, ndiyo hood umoje. Ndiyo hood, I'm doing this for my hood umoje. Ndiyo hood umoje, ndiyo hood umoje. Ndiyo hood, I'm doing this for my hood umoje. Ndiyo hood umoje, ndiyo hood umoje. Ndiyo hood, I'm doing this for my hood umoje. Ndiyo hood umoje, ndiyo hood umoje. Ndiyo hood, I'm doing this for my hood umoje. Ndiyo hood umoje, ndiyo hood umoje. Ndiyo hood, I'm doing this for my hood umoje. Ndiyo hood umoje, ndiyo hood umoje. Ndiyo hood umoje, ndiyo hood. Ukidai kuja umo, panda gari za buru. Ama utimo za umo, utanipata kwenye beza. Mazabe ya wazina, mademu wa kitina. Makia wa mechibina, staka feelings nimetiki. Paramoto kusogo moto, hii biti meti.
3560 umoje, mta ya mangiri.
Yoyoma siri kama gode vile na kuchoma siri kama mbukura tansha soma ba dodo wapona tuona madini kuwezu lize swali mutu hapa kila mutu wako na kutu shika wako min shike wangu mutu acha kipusa basi minkubusu atika mtuzi toke tu dance atishoke na usiogope mdogo tuziondoke mkate nsake npate nchote na ihadi koste niwesha ninote na kuwaga fete tuende tuendete shaka mashete jipambe sitete si leo nisiku yako mami kama mtuka watoke tuwa kule kingwai na bado kini jenga stabak chati kwani nyeche bado just chati tingishizo mara mati chati mikono juko napenda mati chati right left chati kwani nyeche bado just chati tingishizo mara mati chati mikono juko napenda. friend I'm at ya, ya, ya. Right, left, at ya, ti. At ya, 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 ti. Tingi shizo mara, ma, ya, ya, ti. Rumba soko konazo, ma, ya, 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 ti. Ma, ya, 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 ti. Tingi shizo mara.
Follow Conjeezy on Facebook and Twitter at DJ Conjeezy.
Now you understand ni kuchikwa na atu pedani koloko kwa koloko.
Ati.
Aki.
Yeah, yeah.
Hii ni ngoma ingine mtani naituwa Matisha. Brand new style inaituwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha. Hii ni ngoma ingine mtani naituwa Matisha. Brand new style inaituwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha. Hii ni ngoma ingine mtani naituwa Matisha. Brand new style inaituwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha. Na kikulisha ni nani kwa kizi wakisha. Basinjirani kukata kwa kizi wakisha. Na isho mezi kuta kwa sana lua mezi wakisha jo. Nikubaya moryo ngori nikumatisha. Nikumati nikumati nikumatisha. Nikumatisha design bila kubatisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Basini mamoshi zatoka hadi na dirisha. Kuma piga luko msafi jome tumatisha. Kukona kamutu mkazuri na kame matisha. Mambwa kufanya biriganya bado me matisha. Na kama
Conchisi,
Conchisi.
Conchisi. Upendo kwa yai wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteza nete musilete nyoto. I need some love now. Some real love now. Yalo nikuta sitamani. Nipe pambe ni mwage ratu. I need some love now. Some real love now. Yalo nikuta sitamani. Nipe pambe ni mwage ratu. Yanaweza kukosta. Oh, mapenzi safari. Kiridhia ndondondoki. Ila yanaweza kukosta. Yanaweza kukosta.
Na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa. Umeivisha, umewezesha. Umeivisha. Umeivisha, umewezesha.
DJ Conjeezy.
Umeivisha, umewezesha. Na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani toto chine waba wacho koko.
Ikikupa silver goro ntape ya kamene. Chumini girimba kwa shia kama meme. Kukaf na uloyo zote nilachanga tene. Jusaini na royo fisi ukitake kembe. Chuna kindovu badai kakate pembe. Chuno nyongo wa kakate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
I need some love now. Some real love now. Yalo nikuta sitamani. Nipe pambe ni mwage rati.
Yeah, Makufu Entertainment.
I need some love now. Some real love now. Yalo nikuta sitamani. Nipe pambe ni mwage rati.
Contact Conchisi on 070-6312-672. This is Kalongo Edition Volume 2, mixed by DJ Conchisi.
Yo, yo, Bulldogs, gang, gang. Yo, gang, gang, wakali wow, yo, yo. Nio hao glue on the beat, yo.
Budo na chorea umadamu. Buda zimiraru uka dance weekend.
kisha unda plan. Kisha hizo keku na majagu.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Itisha mzinga bana ziki come. Itisha mzinga bana. Itisha mzinga bana ziki come to Rory.
The Cheesy DJ.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kamenya isanza tuku banju. Ushageuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Niko ni mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetube tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo na weza kupora. Tu wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Kodo wa muranga ame come to Rory. Makek zikiisha mbura tina to Rory. Tuki mix na kindogu zitu gorokie. Mina kata biko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kitabidi minta city adi wada. Kima huru towa kutu adi nkiwa jaba. Nyore ya miya bwana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Kanchizi
Wabebe, wabebe, wabebe. Wabebe, wabebe, wabebe. Wabebe, wabebe, wabebe. Ukinipenda haimanishi wo. Ukinipenda haimanishi minataka wo. Jumi, nikikupenda seti sina form. Nikikujali juko mbali seti juu ya do. Unanibomi ni na job. Story mob, misi jaki ngoni kikukol. Ijupia ukona story mob, so stop. Juniko rada na siwezi go mini cop. Ukijifanya mjaja na snob na sita. Soma hizo message za pakona. Sita jienged na hizo story za pakona. Sipendi tibetka huna form kula bakona. Nana, ona nana, uyu kijana ni kana. Cheki bana, anasema sina mana. Ona nana, ona nana, ona nana.
Kina ni bamba inawabeba. Mademu anajigamba wamezipeba. Na machali wakingedhia watabebwa.
Wabebe.
Oh watabebwa. Hitra kina ni bamba inawabeba. Mademu anajigamba wamezipeba. Na machali wakingedhia watabebwa.
Wabebe.
Oh watabebwa.
Makanga hinganya ni PNP kwa debe so wabebe. Mabuda na machik kama mwewe wabebe. Akina njeri akina kamene watete. Wapende wasipende watupende. Toka teke usibebo na manjege. Hizo skirt zina twak zikosete. Sijui tu wabebe ni mababi ni mahomi. Ama wanasikiza rege ni makali ni mapiza. Ama wanta kama lenge.
Nani ya geto ni utapata stars. Nani ya geto ni utapata hawa mini skirts. Wakising unadhani ni ma superstar. Wanamjomo na kihere na kudiscuss.
Mini queen.
Sipendangi madrupas. Ukinipende weka yole ama bypass. Ni maombu na itaji ama ndakukas. Juniko ready kuwapata mbaka wana dance, dance. Wana clap, clap. Wame fall in love madem. Wana pata heart. Bancha vile niko first class. Wana penda gauge na. Na kuhave fun, na kuhave fun.
Kita kina ni bamba inawabeba. Mademu wana jigamba wamezibeba. Na machali wakingedhia watabebwa.
Wabebe.
Oh watabebwa hita.
Makufu DJ Academy.
You got the keys to my jeep. This is sticky sana mambo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, busy,
busy, blazy, blazy. Unajijuna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisteki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Deep, deep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kakuku ni ndege, kakuku ni ndege, kakuku ni ndege.
Conchisi, conchisi, conchisi.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kangoma ni genge.
The Cheesy DJ.
Mkali, utanipacha na my boys nikikacha mati. Waduna sipendi vita dona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo. Nandimu, najagia mati.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, ka like a beamer. Let me put it in you, basa wanted bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Deep, deep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 accelerate.
Wacha chumi lale ndani. Nateka ngeuso gedho ama wendani. Chape lale wela lisha uko ndani. Tangu weng squeezy mamkoba ni wengi. Tangu weng squeezy mamblena ni wengi. Tangu lolo squeezy wa mlambes ni wengi. Tesa joyo churi kishenzi. Hadai lolo ya nataka chuchu. Hadai kudarua ya nataka munju. Free Banton ya nataka buju. Penda yeye kwa sana majuju. Nilie ndani mangeus madudu.
Wacha chumi lale ndani. Wacha chumi lale ndani. Wacha chumi lale ndani. Wacha chumi lale ndani. Duma hazi tatipido pendanginyo. Nize nyaradi nikichapa sinikifu. Na mihodari niwi chapa gana finyo. Na hapa naisi mademo penda fimo. Akwanza ngoje amifika kejani. Njato siya nataku tadani amebeba meli. Na mpiga luga siunajua yani ngeli. Tunde siyo punde tusharuga kwenye bed. Oh lord, oh jesus.
Kijua ikus miuka mbware. Nimejipingi makundi kustaki jagadale. Nisiza gavaki wale nimetoboka mwari. Kiwa mnyonyi zwe inamacha muhahe. Kamna mabishti kuduka inataka siksa. Siki mapepe misi nesu kinishika. Letaka minje ni record niki insta. Kademka rapa flani nimemanga story kusha. Elale ndani hatare netambu ikiza. Nakae rada kama peli chuma itatapika. Ujuzi mingi ninangwa tika jibisita. Mwenye usi ya shati na kawika tiga.
Mtoto alilia wembe sae nataka chuma. Inawasha hadi anajikuna. Nimwepeshe kijani magizani. Atatishe wati majirani. Hakuna aja ya ubani misitani. Niko boost nina tools na majani. Ni udun kila lisha ni utani. Nichome tire nisafishe na ubani.
Kashkie Benz leo kashkie club. Kashkie geto wa maeri ya mapanga. Shikisha weekendi na mamori umerang. Kauji kafiti kapo
katiju pakete.
Kashkie Benz leo kashkie club. Kashkie geto wa maeri ya mapanga. Shikisha weekendi na mamori umerang. Kauji kafiti kao na kitu kwa bang.
Nesepedi nileteza chwani keja mi.
Yo lazima wazi nuse ewani. Ningumu kuishi na mama jirani. Na waudai ni mejamba ngwelu kichwani. Hey, gandhi yanga nyawe utamani. Ni ime nani, ime kili ya miwani. Kuna kataji kanadai na nukafani. Niko matox, magox, majani. Hey, isare inataji kisamani. Na kaulai kizi bako bana samani. Uko nangapi mpango yako ni gani. Tozi malize zimalika kama tuchani.
Amise gashke, gashke, apileo gashke. Oh yeah, gashke, gashke, apileo gashke. Eh, ona ona gashke, gashke, apileo gashke. Oh yeah, yeah, gashke, gashke, apileo gashke. Eh, oh yeah.
Hili usiku kizani, kuingia kejani. Nasine za majani, kukudemba do ako kwa jirani. Kwa nini, ati ajati andani na, na kombosho mkudu. Na wanda ni tadu, of course, kukosa kwenda cost. Because, kuteos na mas, kubadizo na mogoka. Kwa goba kuwa hoka, kutoka mboka, nimebaki nimechoka. Nimesota, mafola mekokota, wakia risa ina baki nimewakota. Juu ya mboka, kufanya maboy kubwanda kajaki.
Kaskie bisyo, kaskie club, kaskie kitu wa maili ya mabongu. Shikisha mkeni kama muri umerangu, kausi kakitika una kitu.
DJ Academy.
Now I feel like a rada, now I feel like a ring. Now I feel like a rada, now I feel like a ring.
The cheesy DJ.
Kanarada na wapili kanarien. Kama unarada mbe ya beli sharien. Hapa ni kusakata, sakata, kamsakata. Chika yoyo kamata, kamata, kamsakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch for the look it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe nechi bado unakutu. Na mapunye toso na juwa weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security ni achi wanadai rungu. Reni gani acha, nilidhani acha. Jona rungu acha, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry acha. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale acha. Christopher Kadanda ni ahimasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuacha ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Now I've got it got Steph, my 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu. Muhogo bigi mini mruya milpiga kibantu. Tingalingaling. School bell ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na ring. Tuma pindi mejipini na makoro. Na kapenka na ninyonyambu. Ohoro wakwa. Mwenda wakwa. Inanifanya nisike kushika mataku. Hizo za kuwa, chezi kuwa kuwa. Ziko nyalia kushinda hata za mama kuwa.
Diwa muranga na gidhike tobo. Budi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivwa shoda ndopea neneno. Sizi mwaga inje isi majambosho. Ni dhobo 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 kitu dhobo dhobo. Hapa kuna za kwenye tutango leo mbengo. Nisha pita na kadenga pedi.
Anyazi baby girl watu wande gani. Mina penda tu hizo dhutha. Nastaki para zako za kireza reza. Mina penda tu hizo dhutha. Anyazi baby girl watoka pande gani. Mina penda tu hizo dhutha. Nastaki para zako za kireza reza. Mina penda tu hizo dhutha.
Nangu shiki shiki ukini lola lola mami. Mimi ndio bad man. Uki shiki shiki uki dondo dondo dosa. Wewe ndio bad girl. Ziki dunda dunda wana kwachu kwachu ngoma. Zetu ndio madadan. Waki bonga bonga tunagonga gonga adi. Uko Dar es Salaam. Atati ema chando wia. Bill Biggs yanda wanatingisha. Wamevaa buti shoto wanachachisha. Ojungulo familia badilisha. Mini Rastaman natoka Saudi. Mr. 8 songs zimewashika. Nairobi call 911. Imure ugu jiji ndi anawateka.
Nikula mecha mamburu. Nicheza cha mamburu. Nitoke mele yako kini cheki kwenye mbulu. Natetemesha jiji bila loan ya faulu.
Rasmi pata kubole ni nunuwe mabuyu.
Eh, na baby ni nadamu ya shakazulu. Nashikwa na malwedho kitingisha kulukulu. Machali wala ngata na mademu wa buruguru.
Wote wanataka tuku hama kitu suru.
Pilka pilka za maboy wanati. Nikuleta zogo dunda. Sele pilka pilka.
kaka za watana shati ni kupika bei ya dhudha.
Ndizi inapenda dhudha imevimba. Pepete yo kitu kama kimashinta. Takupiga tombstone kibatista. Dictate iyo haga kama Hitler. Bampa yako nyuma inakaya bima. Nilidhani ata umeweka filter. When you painting girl kaka Mila. Body yako ni ya rim si ya fielder. Siku hizi muna nita Alejandro. Jama anapenda dhudha na scandal. Light skin BBW waku handle. Ochungulo tuko lit kama candle. Itabidi wameanza kuwa humble. Siku hizi manze standard zili double. Haga tuna deal nazo zina bubble.
Hey,
kuja ni kusample.
Anyazi baby girl watoka pande gani. Minapenda tuizo dhudha. Mestaki para zako zikireja reja. Minapenda tuizo dhudha. Anyazi baby girl watoka pande gani. Minapenda tuizo dhudha.
Yeah. Love it when you make yourself my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, fit mommy, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You bend on a bender. You bend on a bender. You bend on a bender. You bend on a bender.
Ringi na nyagoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondogo chongo. Lame mboko mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa vajwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down kudun.
Niko kivalio shamba na tunamboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riengna. Zituna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Hukumanga kwa tuzangu zangu broka. Kuna panya supaka da kula nyoka. Wakichaka kitanda riko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Venye uwe jibanga miudai miudai miupenda na penda chako. Venye uwe ucheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous miudai miudai. Miu penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
The Cheesy DJ.
Kwa shakindukulu fam. Tukitani ni kupige mabipopo. Pale Instagram gachatisha na kimboto. Vinyo na watesa mina penda. Mangoko, mangoto, maloko. Siko kwa mosho, orosho. Madiva zime bundi na nikoro. Kulamba mururu fika ndona juya koto. Guru kukaba kwa kia.
Saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Tupa kuchupa. Tupa kuchupa. Tupa kuchupa. Tupa kuchupa. Tupa kuchupa. Tupa kuchupa.
Makufu Entertainment.
Tupa kuchupa. Tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nilivegooni pato mepika. Kama weni maigooni pato mbetisha. Sura za mababooni mazizi natisha. Na kama wezi moni tabidu napisha. Ikusi natupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangipe. Tupa kutupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizina lipuka. Itamuru sash yeze nae kaboka. Ugamuru dash piga brother ya lita. Sema team siku sako joa inatisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna chatisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na drum na bambika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike, ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, ite basi na mangoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one dealer wakicheki wanakonda. Only big things, only shika anakonda. Nina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama,
kama nimesonga. Usidunge black juu black joto. Wanapiga nduru nimeshinda loto. Wanasikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Nje imejaa namba za mapedi. Kifua imejaa mushi ya mafegi. Na wambie imejaa nimesema mdeli. Sema mwambia imejaa anifike bei. Na desa ukunjei. Na pesa misipewi. Feme to be nice, to be nice, to be nice to. To be nice, to be nice to. Adi to be nice, to be nice to.
Follow Con Cheesy on Facebook and Twitter at DJ Con Cheesy.
Na huyu anastahili kuchikwa na atupwe ndani kwa kolokolo.
Aki.
Aki.
Chika toto. Wola kemba toto. Wola chika toto.
The Cheesy DJ.
Kama kuna kana mama yako usikuje hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuje hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Nione girl ka leo tandress. Nipunguzie stress, mjuru bang. Bend bend, niku bang bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapo. Kana mama yako.
Anipiga mate. Kani kwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru giza ni tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Dushka wika oh mama mama ma. Sato sato kaka kaka. Yundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru. Cheza chini kawa iguru guru. We mtamu kaskari nguru nguru. Bakora kakondani sini turu turu.
Easy, easy, easy.
Wola. Wolan, wolan, chapa ilali, chapa igali. Nita kirere, nita chapa inyabe. Kishe nipe kitwa nikiwasha ingale. Juu tuko maji basi wacha izame. Kidem, kidem, indo bazeng, bazeng. Tuka kililia basi kidem, kidem. Na kusomu macho ukipretend, pretend. Miu kata maji tuma weekend, weekend. Candidate kata wiki ina depend, depend. When shallow end ama depend, depend. Unataka lion ama kiden, kiden. Sura na kupeka five haga kiten kiten.
Kama kuna kana mama yako usikuje hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuje hapo.
Wenda shikisha, nikichachisha. Makandom taka kegwe ni mapiza. Nikufunisha, ex nikulipiza.
Demo Kufu, DJ Academy.
Niko mashisha, nikushuka nao nao bila mavisi. Niko magiza, jaba nao 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 nikumaliza. Fika au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na covid. Ati ule chura mpole na covid. Ati ule bazi sponyo na covid. Drop of it, la pigwe kit. Drop of it, la meze bit. Drop of it, la pigwe kit. Drop of it, la meze bit. Setingale, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dick, mina zamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kabiski kakika, mturu lolota meza. Niko kitu, miniko kutu. Juku zikishala, nrosha hiyo rungu. Niko kitu, miniko kutu. Juku zikishala, nrosha hiyo kitu.
Joko vitu, la meze bitu. Joko vitu, la bigwe kitu. Joko vitu, la meze bitu.
Joko pitu, la bigwe kitu.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule chura mpole na covid. Ati ule bazi sponyo na covid. Joko vitu, la bigwe kitu. Joko vitu, la meze bitu. Joko vitu, la bigwe kitu. Joko vitu, la meze bitu. Setingale, shash na yo kitu.
Kukodi wa muranga
na kichomba yake walai. Nikati wanahuda na kata nenda malaya. Jizema vitu miuvuta niza Himalaya. Sliwe ya ravi sinagonjo na nika madaya. Nika kajinjong wa shangia msidai sai. Naka ninginyo minta watch na wamboi. Naka na dimples kako jaba minta kakis. Kateme tagzin kumeza lolo sinda routine. Naka kinyongwa izo makegsi kata sip. Narungu yangu strong nika madaya za majip. Waka mnezo dhangjula ningono na mogithi. Nakona turipe wajaki konini. Muratish na wale wakali wao sio nyinyi. Na ulepedi wangu mjengizo konyagi mbili. Zakezi shike zira ruke sahau ile deni. Zakezi shike zira ruke sahau ile deni.
Ati ule demu na kuvit. Ati ule turampole na kuvit. Ati ule bazis ponyo na kuvit. Nja kuvit.
Aluta Wash Aluta Ochumbula
Kanjiji.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma dem okikam na na tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wa kubezwa na zoza aluta.
Ati fomzi ukamni aluta. Ati riang za ponyotoni mafuta. Shikisha njitu ndo ingi zenge usupa. Uliza guashi wa pepa na mashuka. Lenda store ndio ni kutome kibonus. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu suta baki ukishonwa. Pige mwonju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyo swago wengi na itaji kumedi. Bash ni ya warasi chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kue kependi. Bashi kufain chui ifike weekendi. Awa supo wate na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaki. Ngius ako java na natais chui friends kiss.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma dem wakikam na na tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezwa na goza aluta. Aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta.
Oya washa tukibanzi, buke kasa dam. Kucho nyanya tunagang, tunakakata liban. Mwiteka ni fan, pewe cake, tunajag. Rombo sewe na madam, asifuate Babylon. Switch position, kaniedesha kanisan. Kesho ntaina kanisan, father give me permission. Call polisan, tajipata aga kan. Nina damwe liver kan, kunitako liharam. Shoot to the sun, si lazimu kwena gun. Fanya sele uko young, chorea stories za makwang. Stick to the plan, niko loyal tu kwa fam. Kani form ya dona kam, kani bajo ni da kam.
Yes, kadunda. Tulikuwa tume hata hii vibe kapuka to the wall lazima hii round tutashine. Sio ficho tutarise, sio ficho mta like nili hii beat imetouch. Walisema we ndio goon nikikuja kwenye hood. Cheza chini tuwaroge, cheza chini hii ningoli. Hii najua mayutu atafia mimi hushikisha bila tools. Wanajua mini veteran, iwe giza, iwe sali, iwe kanget. Badu katagora we winch.
Alejandro niko juka ndege. Nili jam nikabai tu ndege. Njo nifanye bash moja genje. Ruka kwa jacuzzi njo tutu enjeve. Breakfast ni dry fry na sembe. Most viewed ni mangu watitu za tene. Bodyguard wangu wote ni malele. Wana die na wabeng kama champe. Mini hitman wakugondi tenje. Last week nilifuliza na unye. Waka try kunikapcha na menje.
Wacha ni kudare tukikata kakota. Saito na sele mashida ni kutoa. Busha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
bus kubuff me na chief kif tu madenge wanajipa wanalia dudu tu wakidance ni matembe juu na manyonyo ziko sete za kigwava tu ni barenga kikam ni ma 6 inch juu zikireport ni ham ongeza volume kwa speaker njugu tatu na cut na ngoja kutu ikama tanova haswa wairimu wanja fida na kimba huyu haswa mapacha mbili kwa langwa wairimu changama buda mbwese dakar wananitaras kwa sababu mi huban wakiwasha dust na city kapedi ukinipa bank tutakula rumba ham na cheda zikikam itabaki dunda nitakemba nitashika nitafinya ah makajaba kakishika toa nguo wacha hizo ah
katambe katambe zimanare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe katambe katambe zimanare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza
tumeng'aa
acha katambe katambe
sana
songi yangu nimejipenda dekutoa loki cheki yule pale pale akiweza si unajua vile si ufanya acha katambe katambe
kafanye
nini baby girl we inama nionesho lichopeo siku mingi nimedai kuko lakini sijapata chance ya kuko acha nizame nizame
wapi
washa ziwake ziwake
nini
acha zibambe.
Yamakufu DJ Academy, home of talents. Follow Conchisi on Facebook and Twitter at DJ Conchisi.
Conchisi.
Nanga stories za my feeling at juu ya mekash na juu ni chura ya pigangi marasha nanga stories za ubabi juu pendaga marasa
kimba 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 chura kimba 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 chura kimba 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 chura wewe umelalisha basi wewe kimba chura kimba 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 chura kimba 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 chura kimba 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 chura wewe umelalisha basi wewe kimba chura
mkani chura na na dudu na baby chuma acha kama akuloka ndovu si atachuna kuna mradi siatongeza yoko zona ukilegeza si utoka bro sukia mechura sura kiyatu na unataka boy kao zuna achapa nganga kwenda tekwa na kina obina na atirere lete gwira shoka netina tangusha fagi otarete wone dhitima edireda fitina letana rego shina demchura nikyora wena wanagatia edireda fitina letana rego shina demchura nikyora wena wanagatia
kimba 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 chura kimba 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 chura kimba 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 chura.
Alafu mbona juu na kapikana bado jashiba haya basi funguka kama kasi na ni usiku manga masaa si madakika na kame chapa nda chapanga makali
hizi
dhambi nda ziosha ndani ya kanisa hapa kazi ni kupea nanga mami mba tunakutaka nga tunadai ukidai tunapanda na moja kwanza ni kuonyeshe bana bana na mina ayo basi tunapaka na hapo nyuma nasidika mnafanda na mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na
Alejandro onyiwa mabimbo zimenshika kama zero kila 420 natinga kilo nikiwa ombito napenda nginyo weak spot yako ni kwa shingo unapenda pro box ama linu chagua moja leo ngize fimbo na siwe kitinti leo tufungwe diro
banana mimi nayo basi tunabakana hapo nyuma nasidika mnafanana mara kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na
Nakofeji na mandomo, anazeti na madam. Lako kiwa ndani ya zone, kutuko na tuma don don don. Dana dandi andai, ura ura don don don. Nana changi angwai, uya uya don don don. Dana kazi angwai, uya uya don don.
Nungula, pigwa mate shikadia bapewe jumana. Apepeto apakato uyu unguna. Kakishika nikatune kadukuma. Ai ai, akia mungu dai sukuma. Chora saba minadai iyo uduma. Iyo uduma.
Piga kuni akiwika design unasimamisha. Uko juda ni manguna wamejaza tukibuda tia mimba. Kalinuka juzi akijinga duka na kayanda kakodoko kiparaka mabuba. Tambu wakaguo sijipate na mbua. Daru watarua na majiki za maduba. Shikisha na rege ikubebe kambuda. Msupa mauta amejaza uko.
Kishamba na watibu ni kololiondo. Na mifuko zikipona para za livondo. Ndani ya brachi ni ya mati ana majirongo. Kabaloon kupuliza ndo kajua ni kondom. Zime nice niko aire na kashuga momo. Nilishiva na kuchipo mali za chiromo. Oya duka wakifunga tunafika soko. Njulu bank nayo nayo akipiga domo.
Nakapele kambanyu nakapiga maosoro. Nakaroli ya baruti ndani ya kikoro. Nakachuna chuna fudhi vako za ogoro. Navenyeka na kunyi nakanika soro. Wakiacha fudhi kwa sabuni za makoro zao. Na wacha mafudhi kwa midomo za waroro wao. Na bakisha nyungi wakinpasi zo makoro zao.
Banana, miayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika muna panana. Mana kila day bano unaishangaza. Kana ngakipani mchichu bandana.
Conchisi.
Kaiko fiti basi guza minyo. Ka imeshika basi wata finyo. Movies za leo bana ni manginyo. Form ya maodi na pia mayo. Wakila lisha makwela ni wo. Base ni vela na game ni wrong. Adi mandugu wakuje na pong. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalungo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toyu wanapenda kalungo. Iyo story cha baba, cha mama. Siama audio wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Siama yo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada. Icha mangeos ni uonyeshi nani baba. Tutu andesi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Fanya kweli ni kuonyeshe vifa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa. Na aku truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akitekwa moro iza. Asikicha punda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toyu wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Mune kukemba siku mogwe ni genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, vile unanishika joe na niwasha. Macho zako joe zina ni mada. Na nikivua joe utaitaka. Sio siri joe na kutaka. Siko honi joe lakini naitaka.
Abracadabra nimekam kia magician. Panga na mingi ya chie ni politician. Nenjure overloaded kama ni isa. Makana nyeshe zwa makali diusi wezi chisha. Unajigamba tulikula manzi yangu. Na venye miu chimba yu kitu wezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tulio pango. Siuko jolea wale vichwa na tuwezi tishika. Riziki nipopote uliza kina kata. Lina mapidi o supply goddess denje sita. Ifati lio kijifanya wa mlambis. Na nuta juwa mbona kampuni ya kamisi lisha.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo.
Matembe ni kufete, nimejisete, amejibeba. Wabebe, sujibebe. Wabebe, sujibebe. Wabebe, sujibebe. Wabebe, suji baby. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi na gayo. Toto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji haidai, ntakukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai,
Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. That girl, she a bad and she know. Check it villa many marta shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kaki nyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine, girl umeni roga. Ume stand kama tatu duza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza.
Follow Kanjeezy on Facebook and Twitter at DJ Kanjeezy.
Na huyu anastahili kuchikwa na atupe dani koloko kwa kolokolo.
Aki.
Aki.
Atakatoa kutu Wambo ndio form anadai segete. Finya lila lolo bila kelele. Bingalingaling is a it man thing. Bichwa kibao tunaligolizing. Teka juice rather than kugeta tako. Tunadarua darua apa tandambua.
One, two, get a taco. Three, four, a big taco. One, two, get a taco. Three, four, a big taco. One, two, get a taco. Three, four, a big taco. One, two,
katika na haga unawaiwai. Waroro wenye tako wana die die. Vipi safi mangwai tuko high high. Limore cheki vile pungi mesimama. Niko bridge niko on samahani. Mbichwa kibao tokea jogizani. Ziwake sana tu dare hama fainti. Zikishika unawai mshikaji. Ndani ndani kwa ndai ni mamanzi. Meditation marinating the formation. Cheki vile wanambao kia tumbati. Mamdemu wanawai mkondikaki. Ona vitu zinasonga maskani. Tingi tingi cheki sianda fiti fiti. Digi digi wana bam digi digi.
Ati switu ni akumusha kikichi.
1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. 1, 2, get a taco. 3, 4, a big taco. They say I'm getting money. Top to devil my Bugatti. They say I'm getting money. Junshamba ya di Ferrari. Nisiko ndani yani.
Akicho coach rada gani.
Siku izi masomo stress. Labda tsome tai chi. Walai mademu itwa ndandu. Uwa fiti tangriti. Nairobi ya kuna manzi ya bure. Labdo does na BBC. Rap yako Mr. Mbui. Kani ya Kenya u Dubai. I game nilianza mi.
Kanjeezy.
Wamlambe,
konda koye.
Wamlambe,
wamnyoye.
Konda koye.
I'm not.
chuma maboy fiti wanapendanga kulima dema kipita wanaguruma akijipa wanapiga bila huruma mirako baby zimenize na chachisha na shika jaba tuto zimejabahasha tuko na Ruth Sita Karo na Natasha sikirunda wananza kutetemesha wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole
usiwoni nimefintika kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita pewa tozi kunaise twende dance flow na juka duka umefunga nipe dhudha yo kisinganga toka chini jiki kyangu kimese kipe sita mbili mbili wamnyonyezi nikupe ukimble kinaanza kufukuza unafla Dema ni kushike filthy wa high Chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow Kiwa bamba mnipenduru ni washo niki flow
Ni washo niki flow Ni washo niki flow
Diangara, diangara, diangara Sini wale wa diangara
Abe
Diangara, diangara, diangara Sini wale wa diangara You are gang, shagara, bagara Drip na kutowa kafara Masilva, new hit wa mlambe Masilva, new hit wa mnyonye
Okay, you know me, I'm just kid on a bigger vision, on a bigger mission. Chapa gym, cut a weight, for a liquor, no more weight. Cheers to the fate, I'm too hot, they can fake. Wamelamba lolo, nika washa polo, nika tema lolo, wakabaki solo. Nimepiga kuni, ikapiga nduru, nina kemba heni, wana kemba ndoro. Macho ziko rada, nika ni wasoro, nimecheki rada, wate ni mabako. Aziko bako, tumetetemesha, wate wakatema, tonga tonga, hadi ikalia, hadi ikatema. Buda, amezima ndani ya kisima, aki hit so right, jike kom.
Contact Conchisi on 070-6312-672. This is Kalongo Edition Volume 2, mixed by DJ Conchisi.
Isa uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze Shika ziko kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za Gai, 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 Legeza, legeza, mam, legeza kiu nani pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza steak ni pekeje,
pekeje,
legeza, Legeza, mam, legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, wanabebo na ubaka ndo maskuta, ile vako ya makaji mino gaskuka, kauka spell, ikitisha na paka mafuta, kakijipa nikachapanisha na ukuta, nikachape adi kachachisha kwa mbuta, ulegeza zigo ni banju mando miukuta, Winga kwangu itabidi umeikumuta Maketani weekendi lazima utoe form Na mamle na wakilandi sisi tuwa bom bom
Oh oh yeah, sailors on the beach One two, let us go nigga get a beat Tulitana bona, imano I ika pissed Sasa tumerudi, tumekam na the beast Hit make a lunatics now on the mic Sailors DNA gonna make you wanna lick Dance it to the beat, you skipping on the feet When it like a fake, you talking on the feet Nimepata pomboka, handi shia threat Like the way you legeza, easy till I wet Like chapati keuka, wanna make you sweat Wanna make you leg over, wanna pull it out Sasa tumechechisha, sema pekeja
Pekeja, pekeja, pekeja Pekeja, pekeja, pekeja Pekeja, pekeja, pekeja Pekeja, pekeja, pekeja
Contact Conchisi on 070-6312-672 This is Kalongo Edition Volume 2 Mixed by DJ Conchisi The Cheesy DJ
Kosi uradi nipate nimechill na kabinti Form ni mingi hadi anashanga na sisi Kila siku ya wiki Get tipsy na nikigedo na blow doll on the whiskey Jack DJ me na blame it on the henny We started out slow nilikuwa jam levy Ish too crazy kukumbuka siwezi Nilijigeto mjuu ya bed nimeplexi Sima soni mangire zime nice Demoja wawile zime nice Na mataska mapile zime nice Bare kwanza ya pile zime nice Sima soni mangire Demoja wawile, zime nice Na mataska mapile, zime nice Bari ya kwanza ya pile, zime nice Zime nice, zangu zime nice Zime nice, zime nice, zangu zime nice Zime nice, zime nice, zangu zime nice Zime nice, zime nice, zangu zime nice
beat nipe micro tasi kalamu huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu vinateka mali kama Boko Haram na ikijipa basi nitawandalia karam bash mara data tunakuja chap chap tunakuja na good tape paka tap tap ati shorty wants to take a snap asha tuwa top asha nikalia lap
sima soni mangire zime nice dem moja wawile zime nice na mataska mapile zime nice mara kwanza ya pile.
I'm do de sasa sebu sebu inama inama niki kona baby inama 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 niki kona baby inama inama
kwong kwong yo kwong kwong bang bang yo kani ku bang bilona ni cheki una dai mujulu bang tunachapa na sito hadi kwa bed sika maraka leo ni dang 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 dang. Napiga hesabu vile uko fine. Chora namba 7, chora 69. Apendi Nairobi hakuna miti. Anataka wet climate, imenti.
Wind that thing, girl move, girl bend that thing. Girl so fine when you move that kick. Girl so thick like chocolate milkshake. Girl them shake, bend it over. Ride my thing like a Range Rover. Scream my name over and over. In and out and under the cover. Me and Mr.
Najulikana kuina mishananga. Size inahitaji usaidizi kwa mkaka. Type ataka pina weza kubalance. Kichapwa kanaenda kidogo na bounce back. Una baki bila words, blue tits. The more the merrier, so invite your roommates. Utajua aje dudeni rudes. Kana simama kwanza ukifunga shule.
Aye no more sanyone. Tena we ni feno, yeah. Too far for a run, things. Girls wanna get my son, ting. Niko busy, sina sina time for the freaking, yeah. Ini tizi, niko chop, nina lala, fisi, baby. Got it for real though, true. Niki shine on the billboard. Got a couple friends I could kill for you. Talking to the young king, please be careful. When you come a see a fool, mini come a kurudumu pale kwenye njia kuu. Wengi wamefia tu, wengine waki kuja wanabaki wamefia tu. Baby mina die for, hips aku die for. Baby do that, niku pepe ya mdude. Baby do that, niku pepe ya mdude. Sasa, hebu, hebu ina.
Yeah, 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 na maheta wanapiga moto pasin peta yake wamepiga koto nisin rema wake wamedunga pato toi wake anashinda akikula ngoto taki sikate man indo life mama anza kusaka job ukalishe wana taki ile tukio litokea jana ati usiwache kukere sana ati tonight mina move joki dead body ki dead body ati tonight mina move joki dead body ki dead body ini ngoma dedikesho kwa ma dead body. My dead bodies, ini ngoma dedication kwa my dead bodies. Dead bodies, my dead bodies. Una move, kiwo kinde. 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 Alimado kwa rodi solo. Madimanga zinapanda wakirudi kwa kambi wako yolo. Kuku makaburi zinachingwa. Ngoma za huruma zinaimbwa. Kama kuna ngombe itachinjwa. Joza matanga zitalingwa. Ati wengi wanado wanaishi kwa usoro. Wakika mnagesta na kula mavitoro. Saila wama zinadundia wakoro. Boy ya kogocha na mwili nika ukoro. Ati tonight mina move joki dead body.
Sema
ki dead body. Ati tonight mina move joki dead body.
Sema
Nikki dead body. Ini ngoma dedication kwa my dead bodies.
Sema.
My dead bodies. Ini ngoma dedication kwa my dead bodies. Dead bodies. My dead bodies. Una move. Kiwo king dead. 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 Una move. Kiwo king dead.
Ah, skiza lile vinalia ghetto. Skiza mother analia toto. Nama boy wameshika moto. Yani ni vipi boy watu wakulishe moto. Nama hata wanapiga moto. Basin teja yake wamepiga koto. Nisi nama wake wamedunga pato. Koyote anashinda akikulango.